You're with SBS Radio.
Waddanka Australia, mulkida guryuhu waxa ay ahayd sanadihii dambe mid iyadu hoos u sii socotay. Balse wali waxa ay ka dhigan tahay arintaasi guriya in la yeesho oo qofku uu ku taamo inuu guri yeesho arin qayb ka ah amaba aan ay ku yihiin dadka shacabka Australia oo arintaasi qof walba ay niyada kaga jirto. Haddii ay tahay iibsiga guri isagu diyaarsan iyo sidoo kaleeta guri cusub oo qofku isagu la fahantiisa uu dhisto, khubarada arrimahaasi waxa ay sheegayaan in labada dhinac mid walba uu leeyahay waxyaabo wanaagsan iyo dhinacyo kaleeta oo iyaguna ay ku hooseeyaan. Stephanie Seperas iyo ninkeeda ayaa iyagu waxa ay ku soo wareegeen sanadkii na soo dhaafay gurigii ugu horreeyey ee ay yeeshaan. Waxay go'aansadeen gurigaasi in iyagu ay dhistaan oo ay ka dhistaan xaafadda la yidhaahdo Donnybrook oo 32 kilomitir ka fog farsmagaalaha magaalada Melbourne ama CBD-geeda. Seperas oo hadlaysa waxa ay tiri:
"We decided to build because obviously the land in the already established areas was quite small and moving further out of the suburbs."
Waxaan go'aansanay in aan guriga dhisno sababtoo ah dhab ahaantii dhulka ku yaala goobaha dhisani xoogaa guryuhu waa ay yar yihiin dhanka baaxadda. Masaafo dheer bannaanka daafaha marka la tago masaaxada dhulku wax badan ayay ka weyn tahay. Sidoo kalena waxa aanu awoodnay, ayay tiri, in aan dhisanno gurigii aan annagu rabnay. Iyadoo hadalkaasina sii waday, waxa ay sheegtay in haddii xataa mar kaleete fursad la siin lahaa, waxa ay sheegtay in ay guriga dhisan lahayd oo ayna marnaba iyadu guri dhisan qaadateen. Sababaha ay ku cilaynaysana waxa ay sheegtay in ay waxyaabo badan oo kharasha ay ka fursanayso, iyadoo markaana fursado badan ay u helayso dhanka ku saabsan in guriga iyadu ay qaabaysato ayna wax badan ka bedasho marka ay iyadu doonayso gurigeeda inay dhisato wuxuu doono ha noqdo. Victor Kalinowski, oo isagu ah ninka isagu aasaasay ahna isagu ninka isagu dilaalka ka ah xarunta Blackie loo yaqaano ee Brisbane ku taala, ayaa isaguna waxa uu sheegayaa in ay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee iyadu laga helo guri cusub qofku inuu dhisto in ay tahay inaad go'aankeeda adigu toosa u leedahay sida gurigaagu u muuqanayo. Isagoo hadlayana waxa uu yiri:
"Being able to design it exactly how you want, you know, choosing the tiles, the kitchen appliances, having the setup,
gurigaaga u qaabaysato sida adigu aad u rabto, sida in aad doorato nooca dhagaxa dhulka la dhigo, qalabka sidoo kaleete jikada, in aad haysato naqshada guriga adiga oo sidaad rabto wax uga bedeli kara. Haddii aad rabto in gurigaasi qolalkiisa jiifku ay waaweynaadaan, halka aad rabto in aad iridka gurigana aad ku samayso ama uu noqdo, iyo sidoo kaleetaba dhammaan noocyada adeegyadaasi oo kaleete inaad go'aan ka qaadan karto." Wuxuu kaloo sheegay in haddaba ay tahay haddii qofku uu gato guri isagu markaasi diyaarsan, in ay ku adkaanayso in uu si dhaba u qaabaysto isagu sida uu rabo gurigaasi, si gaara haddii uu markaa doonayo guri isagu qolal waaweyn oo kaleete.
They might have just the bedrooms, a kitchen, and one dining room. So they're just not as big. And if you want to change any of that, then you're going to have to renovate it. And that can be, you know, that can cost a considerable amount.
Haddii aad iibsanayso guri duuga, waxaa laga yaabaa keliya in uu leeyahay qolal, jiko, iyo hal qol oo fadhiya ama goobta lagu cunteeyo. Mana aha kuwa iyagu waasaca. Haddii aad damacdo in aad mid ka mid ah kuwaas wax ka bedasho, waxaad ku qasbanaanaysaa in aad dib u cusboonaysiin ku samayso. Taasina sidoo kale waxa ay kugu kalifaysaa lacag xoogaa ah. qofku sidoo kaleete marka uu guriga dhisanayo ma aha oo keliya uun in arrintu ay iska imanayso, wuxuu u baahan yahay in uu si deg dega waqti kooban oga fikiro gurigiisu sida uu u ekaanayo, laga soo bilaabo dhanka midabka ama kalarka loo marinayo iyo qalabka la dhigayo, iyo sidoo kaleete sida gurigaasi loo kala dhigdhigayo ama loo kala googooynayo marka qolalka iyo jikada iyo goobaha fadhiyada la kala googooynayo. Dadka qaarkood ayay arrintaasi ku adag tahay iyaga oo waxa aan muuqanin markaasi aynan si toosa oga fikiri karin ama aynan u suuraysan karin. Qaarkood waxa ay u baahanayaan in la tuso sawirro laga soo bixiyey internetko kaleete ama sidoo kaleete ku diyaarsan kombiyuutarka si qofku uu u fahmo arrimaha noocaas oo kaleeta. Peter Colizos oo isagu ah nin arrimahaasi khabiir ku ah waxna ka qora ayaa waxa uu sheegay in mid ka mid ah wanaagga guri cusub inaad samaysato uu leeyahay inay tahay in guryaha cusubi ay leeyihiin qaab ay ku dhimaan korontada badan ee guryuhu ay adeegsadaan, taasoo ka dhigan gurigaasi hadhow waqtiga aad isqaboojinayso ama waqtiga aad kulaylka u baahan tahay oo aad shay kulul isticmaalayso oo aad isticmaalayso air conditionko kaleete, in aad awood u leedahay in kharashka kugu soo dalacmaya uu noqdo mid kooban. Waxa kaloo uu intaasi ku darayaa isagoo sheegaya arrimaha kale ee iyaguna sidoo kaleete lagaga fiican yahay guryaha la dhisaya inay yihiin in waqti dheer guryahaasi ay qaataan, taasoo aynan ka dhignayn marka aad iibsato dhulkaaga in markaasi aad gurigiiba dhisatay ee ay noqon karto guriga broseskiisu inuu noqdo mid dheer. Haddaba dhankaasi marka laga eego dadka iyagu fiirinaya sida fudud iyo qaabka ay si degdega guri u degaan, waxa u fudud guri isagu markaasi diyaarsan in uu qofku gato. Waxaana iyadu sidoo kaleete mar walba laga maarmaana qofku inuu ka fikiro meesha uu rabo inuu ku noolaado. Haddii uu doonayo in uu caasimadda u dhowaado goobaha magaalooyinka ah, markaasi waxa ay u badan tahay in guryaha diyaarsan uu markaa inuu gato ay tahay. Qofka isagu mar walba ka fikiraya guri inuu isagu dhisto lafahaantiisu waxa ay tahay mar walba niyada inuu ku haysto in isagu uu ka fogaan doono goobaha magaalooyinka ama faras magaalaha ee caasimadaha, taasoo keenaysa in uu daafaha ku noolaado. Ugu dambeynta, marka qofku uu doonayo in uu guri yeesho, waxa ay tahay in uu lafahaantiisa weydiiyo su'aalo kooban oo ay ka mid yihiin: intee in le'eg ayaad doonaysaa qorshaha gurigaasi aad waddo inuu ku dhammaado? Goobteese adu aad doonaysaa in aad nolol ahaan ku noolaato? Guri noocee ah ayaadse adigu markaasi doonaysaa? Awooddaaduse intee bay gaadhaysaa? Ma waxaad doonaysaa sidoo kaleeta inaad guriga mar kaleete dib u beddesho oo aad u qaabayso waqtiyada dambe? Su'aalahaasi marka aad haddaba aad jawaab u hesho, waxa ay noqonaysaa hubaantidu in ay ku dhowdahay in go'aan markaasi aad qaadato guriga aad doonayso inuu yahay mid isagu dhisan oo diyaarsan, iyo in uu noqonayo mid meel adigu aad dhisanayso oo adigu aad markaa ka baaraan degayso in uu gurigaasi noqon doono.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.